Una musaka wane ba safara am liwa Bogomul yalla di nga duggu jahanna ma membo ande waliw Adama ka war rek jutu ta jaru ñu sima aniw Sarbonne sarbonne khalis bu bori ta lew
Salgone salgone ñul la boy sondo hoot duñu domu diiw han Salbonne salbonne boy sondo hoot sa main lady han Abonne 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 hallelujah man Niga bu la kenn nax metro parié gëna xassaw ru ko rebeus han Container yu muy duggal la mel ko wuté goy bu taxaw buntu bobas Sa son ma koy deglu dafa melne ben pip buy daw sumay setan sama clip yu tik new tik
Megi tik tik may ko tul banga ki kunci la
Respect wala ñettelu baram ñu buntil la Dul tape si c'est pimpa Gunshot si c'est Timberman Boko sama game no time sama y Colombian
Boko mag negro Brazil bu Colombian
Laj ma Colombian ndax man dama Fidel Castro Ha? Mona du nampal dom ji da kay xol mu su
Timber mine, dual tips is a tampon, gunshots is a timber mine.